subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiin baa halkaad wararkaasi kala socotaana waa v o a washington jonathan ryan waa qareen dhinaca socdaalka wuxuuna gacanta ku hayaa kayse 80 qof oo dalalka afrika dad u dhashay ah kuwaasoo 60 ka midihi ay soomaaliyihiin kuwaasoo ku xidhan xabsiyo ku yaala gobolka texas ee maraykanka qareen ryan ayaa sheegay in xarumaha lagu hayo dadkii dhowaanahan laga qabqabtay gudaha maraykanka iyo qaar ka mid a kuwii diyuurad qaaday laga soo celiyay dalka senegal ay hadda ku nool yihiin xadgudubyo lagu geysto xabsiyada dhexdooda qareenka ayaa sheegay in dadkaasi loo geysta xadgudubyo dhinaca xuquuqda aadamaha ka soo horjeeda oo ay ku jiraan garaacis aflagaado sharafdil iyo falal maskaxd ahaanba wax loogu dhimayo waraysi dhinacyo badan taabanaya oo qareenku v o a da siiyey ayuu ku sheegay in xadgudubyadan ay geysanayaan ilaalada xabsiyada dadkaasi lagu hayo waraysigan oo ay qaaday wariyaheena zaare cabdi axmed ayaa ugu horreyn waxay weydiisay tirada soomaalida ee xabsiyadaasi ku jira
To our knowledge, there are more than 60 Somalis who are currently in detention in Texas. This includes many individuals who
ogaantay lixda soomaali ayaa ku jira xabsiga texas waxaa ku jira dadka qaar badan oo ka mid a dadkii horey diyaaradda loogu qaadi jiray soomaaliya ee afrika laga soo celiyey dadkan dhowr jeer ayaa laga wareejiyey xabsiyo kala duwan qaarkood waxaa lahayay 6 bilood qaar kalena 18 bilood waxaana sidoo kale ku jira kuwa lahayay asbuuc ugu yaraan intii dadkan lagu hayay xarumahan waxaa la marsiiyey xadgudubyo ka dhana xuquuqda aadamaha kuwaasoo isugu jira gacanka hadal qalbi jabin iyo xadgudubyo kale waxaa kale oo loo geystay cadaadis ah inaan loo ogolaanin inay isticmaalaan musqulaha waxaa loo diiday qaarkood codsiyo dhinaca dawada ah qaarkoodna waxaa la geliyey qolal masas leh waxaa sidoo kale ay ku sameeyeen cabsigelin hub loo adeegsaday
qareen jonathan ryan waxa aan weydiiyey dadkan xaaladaha adag ee naxdinta le ku sugan inuu noo sheego cidda u geysanaysa tacadiyadan iyo sababaha waxa ay yihiin
is that when you have a president who openly declares all immigrants enemies, who encourages law enforcement
waxaa iska cad markaa tahay madaxweyne si furan ugu dhawaaqay in dhammaan dadka soo galootiga ee cadowtinimo uu qabo kuna dhiirigelinayo hay-adaha amniga inay ula dhaqmaan si fool xun qofka ay xidhaan waxaad xaqiiqdii abuuraysaa xaalad ay mas-uuliyiintu ku gabood fali karaan dadka ay qabtaanna ay ku sameeyaan xadgudubyo shakigagama jiro in xadgudubyada dhacaya uu dhiirigeliyey madaxweynuhu
those immigrants are in detention center they were previously prepared to be taken dadkan waxa ay hadda ku jiraan xabsi horey ayaa loogu diyaariyey in loo qaado muqdisho soomaaliya waxaana laga soo celiyey Senegal Dakar maxaa ku dhacay oo America dib loogu soo celiyay
What happened to these individuals in detention in a sense makes them a class because they all suffered similar abuse by the same individual
waxa ku dhacay dadkan ku jira xabsiyada ayaa ah in dhammaantood ay ka sameeyeen xadgudubyada ay u geysanayaan ilaalada xarunta lagu hayo waxayna isugu jiraan rag ka yimid afrika kuwo ka yimid soomaaliya tira ahaan waa 80 qaarkood ayaa helay qareenno u dooda qaarkoodna maba ayna helin waxaa ku jira dad ku noolaa maraykanka ilaa iyo sanadkii 1992 iyo kuwa hadda soo galay dhulka maraykanka oo magangelya doona
maraan weydiiyey qareenkaasi jonathan ryan dadaalada xilligan ay sameynayaan si dadkaasi looga baajiyo dhibaatooyinka haysta gaar ahaanna soomaaliya oo wakhtigan xaaladeeda amniga aan laysku halleyn karin laguna noolaan karin dadkii horey u joogeen ee dareemayaan qaarkood amni darro ayaa wuxuu iigu jawaabay
been focused on Somali asylum claims for a majority of our career.
Waa runta ururkayga iyo aniguba shakhsiyan waxaan xoogga saarnay magangelyo doonka ka yimid Soomaaliya. Waxaan sidoo kale soo qabtay kiisas boqolaal dad Soomaaliya ay leeyihiin. Waqtigan la joogo sabab la xidhay kiisaska dadkan in loo xireeyo magangelyo doon waqti dheer ayay qaadanaysaa marka la eego musaafiriinta degdega ah ee laanta socdaalku ay doonayso. Dadkan waa inay qaarkood helaan in dacwadahooda loo furo oo ay waqti u helaan. marka dhammaanteen hadda waxaan diiradda saaraynaa inaan ka hortagno inaan la musaafurin dadkan si aan kays walba iyo qofkiisa uga shaqayno sida ugu dhaqsaha badan
su-aasha ugu dambaysa een weydiiyey qareenka waxay ahayd dadka waqti intaasi la-o ku noolaa dalka maraykanka sida ilaa iyo kuwa ku noolaa 1992 waqhtigan inaysa haysanin waxa sababay dhalashada ama deganaanshiyaha dalkan wuxuuna igu jawaabay,
the circumstances surrounding each case is different and can be subject to confidentiality, but I can tell you that from the interactions I have had with numerous individuals, most of them were people who for one reason or another had not.
Xaaladaha ku xeeran case kastaba waa waji gooni ah iyo mid u baahan in la dhowro oo aan laga hadlin, laakiinse waxaan ku sheegi karaa sida aan dhowr qof ku arkay kiisaskooda. Waxaa jira in sharciga deganaansho amaba kandhalasho ayna ku heli karin hal dhacdo amaba laba dhacdo oo ay xadgudub ku sameeyeen, waxayna daba socdeen laanta socdaalka iyagoo danahooda wata, markii dambena hay-adda ICE ay qabqabatay.
Kaasi waxa uu ahaa wareysigii aan la yeeshay qareen Jonathan Ryan oo ah qareen isagu dhanka socdaalka ah kuna sugan gobolka Texas, halkaasi oo galbeedka gobolkaasi ay ku xiran yihiin 80 qof oo Afrikaan ah, intooda badana 60 kamid ay yihiin Soomaali, kuwaasi oo ku xiran xabsi ku yaala halkaasi muddo u dhaxeysa sanad iyo 6 bilood ilaa iyo 7 ugu dambeeyay. Waxaana wareysigaasi uu ahaa wareysi dhinacyo badan ah oo aan la yeeshay goor dhaweeyto.